Black Market Records.
My name Dinosaur.
Mark Vibes.
Emmanuel. Kako jimi sa diariyo. Emmanuel. Yansi jam amalo. Emmanuel. Kako jimi sa diariyo. Emmanuel. Yansi jam amalo.
Na joko wa lika jidam na gono. Na joko wa lika jidam.
Chesa check. Kiri bond kwenye kazi kona zip code. Play kosi kia mtu amekula elbow. Alikuwa na bona sijini wa rainbow. Akona ego na sijona kula pinpo. One more sleep tulika toanga dance floor. Fake orgasm nilika show bitch you must go.
Put that booty on the blush. Make it clap, make it clap, make it clap. Wine and jigo, zunila kutepo. Girl them ya tuza yo geza yo mbade. Wandi wa tepo katisinga wali kata. Toba uwa moto wa kubi la kapela. Just for me, do it for me.
Na juku valika jidam na gono. Na juku valika jidam.
Emma.
Na juku valika jidam na gono.
Emma.
Na juku valika jidam.
Nasty, nasty, so nasty.
So nasty.
Fantastic, bombastic. Nasty, nasty, honestly.
Chamura, chamura, chamura.